ipinga loka anyway ikle game du makendri kuleta sibe ndizu patista ano pifa nenkuma zeboni kle game du ngupopo huzethi naqaba they be asking for features so gqibani bafakele price banfakele ipepa ay shaken by bitches who get the attention except go poster umdidi you been out for a minute kanvele zilight isagwacha these bitches who praise my light izincanca kwa zigono ndiyakucela ungaloqi noba usikola ngeyeza unolunga ndigwash gama zero ndisatshona ngoku xa ndiphuma emzini izizi liguqa ngedolo kalong ndiyingcosi kamfundisi noba litsiro nobunyoko litsiro 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 look noba litsiro nobunyoko litsiro 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 ayibo
dingeli dagha ndza kuplanta ndingeli canda makame no prada pilisi panda buza no efa sangena bakwaja kuvelauno kwaja mbete nebhinqa lokuqala fane bavala biza norhata indaba iyacaca imbuzi phakathi kwajamba dr kumalo ngqela nosafa buda nomngqasha ngazama zinto ziyalunga nokwana mbona notshintsho kwakhanya nokwana gqwirha lifanele aqina khona amangqina ndiyibona into enzima fane wasinda kuphela amaqhinga ngqina kumhlaba kahitler yo
yo hayi kaloku andigwazi gama tsiro mna tshini uefa libhinqa lokuqala one bullet for holes I can never beef with rappers who never got shot, bro. Lero, asambe Hotman. Isho nobunyoko litsiro, 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 litsiro. Look, noba litsiro. Nobunyoko litsiro, litsiro, litsiro.